Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu. Itariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022 muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 22 25 31 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu cyane kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Uno munsi ni wakini ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga nk'uko mubyumva buri munsi kibanda cyane cyane ku bibazo by'abakenyezi. Uno munsi ariko turaraba uruhara rw'abakenyezi mu guhohotera abagabo babo. Iyo umugore n'umugabo bubatse birashika akatari gake abagabo bagahohoterwa, ariko akenshi abagabo ntibabivuga cyangwa ngo barondere uburyo bwo gukemura ibyo bibazo. Ikigo giheranira uburenganire mu Rwanda rwa MUREC kivuga ko hariho ubufasha butegekanijwe mu kugerageza gutorera umuti ibyo bibazo. Nije rero tugiye kuganira mu kiganiro muri kano kanya, mu kiganiro muri sanga. None mwebwe mubona ari biki bituma abagore bahohotera abagabo babo muri iki gihe? Uruhara rw'abagabo muri ibyo bibazo ruba ruruhe? Hoko gwiki? Kaze mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Nimero ni ya indi nyene 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3. Mugume ku maradio yanyu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Numusi wa gatanu tuganira hanini ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme, ariko turaza kwibanda cyane cyane ku ruhara rwabo mu kudafata neza abagabo babo cyane cyane. Umuryango rwa MUREC uharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire no kugwanya ihohoterwa byishingiye ku gitsina rwarashinze urubuga rwo gufasha abagabo kuganira ku bibazo bibahanze mu ngo zabo aho kubiheza mu mitima yabo. MUREC ivuga ko yafashe uyu mugambi inyuma yaho basanze abagabo bahura n'ihohoterwa ntibabivuge. Ijwi rya Amerika rero ryaragendeye abagabo mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, aho bari mu biganiro bivugwamo ihohoterwa bakoregwa n'abo bubakanye. Mu kanya turaza kubashikiriza inkuru mugenzi wacu Asumta Kabuyi yadushikirije kuri iki kibazo aho muri ako karere ka Nyarusenge, ariko mbere yaho reka twakire umutumire wacu muri iryo shirahamwe rwa MUREC aza kudufasha kukwihweza neza iki kibazo uko cyifashe muri aka kanya. Turi kumwe rero n'umushingantahe Rudasingwa Jean Bosco mu mwishyirahamwe rwa MUREC. Mushingantahe Rudasingwa, ikaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane.
Yego. Muraho neza ngaho i Kigali, turumva ko hari hakavura uno munsi.
Akavura karahari, iminsi rwose tumerewe neza, harahereye. Ni amahoro i Rwanda, i Kigali naho niyo ni amahoro, no ni Muhanga nuko ni amahoro.
Ni byiza cyane, ni byiza cyane. Nk'uko twabivuze rero mu ntango, birashika abagore bagahohotera abagabo babo mu ngo zabo, ugasanga icyo kibazo abagabo ntibakivuze haba kubera umuco wacu haba kubera byinshi nyene bituma imico kirundi kinyarwanda ituma abagabo badaserura ibyumviro byabo ibiri ku mutima akenshi iki kibazo cyo guhohoterwa kifashe gute mu Rwanda muri iki gihe uhere ugereranyije cyane cyane no mu myaka yahera
murakoze cyane murakoze kumpa ikaze kuri radio y'ijwi rya Amerika hanyuma ku kibazo mumbajije kibirebana ni uburyo ihohoterwa rikorerwa abagabo riteye uko mubizi koko mwatangiye mubivugaho ku imico yacu ari umuco w'i Rwanda ari w'i Burundi kenshi na kenshi umugabo yiyumva ubusanzwe tuzi ko muri sosiyete zacu umugabo ari we ninyugo ni ufite ubushobozi niwe ufata ibyemezo ibyo ngibyo rero na bashiki bacu abagore bakuze babayeho ariko babyumva rimwe na rimwe ntibumve ko bafite ubwo burenganzira busesuye nabo bwo kuba bafata ibyo byemezo ndimo kuvuga abantu babikuriramo batyo umugabo yumva ko icyo ashaka aricyo cyaba icyo igikenewe cyose uko abyumva ariko byakagenze ariko uko ibihe byagiye bihinduka abagore nabo batangira haje gahunda yo kwimakaza uburinganire n'ubwuzuzanye abagore batangira kugenda bakanguka bumva uburinganire icyari cyo bumva ubwuzuzanye icyari cyo ariko wenda ikibazo kimwe cyagiye kibaho nuko uko kubyumva nubwo wenda twavuga ko bitaragera ku rwego twavuga ngo rwagera nk'urw'abagabo bakora ihohoterwa ariko byagezaho hari bamwe mu bagore batumva neza iryo hame ibyo nibyo twagiye tugaragarizwa na bamwe ugasanga niba nka leta cyangwa se politike y'igihugu ishaka kwimakaza ubwo burenganzira iryo hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ariko ugasanga hari bamwe babyumva nabi amahirwe bahawe bakayakoresha nabi ubwo ndavuga bamwe mu bagore nibyo twajya tugaragarizwa n'abagabo yaba bigenze bityo yaba abonye umwanya wo kuvuga ati nanjye nafata icyemezo ubundi ibyemezo bagize bifashwe abantu babanje kubyumvikanaho ariko akavuga ati oya nanjye ndi umugore nafata icyemezo ugasanga hari icyemezo rimwe na rimwe afashe wenda umugabo atakizi atabiganiriyeho biza kuba ikibazo rero ko abagabo nabo ni handi mwahereye umugabo akavuga ati se njyewe najya gutakira nde ko kubera ko bumvise ko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rireba guteza imbere uburenganzira bw'abagore gusa ati ni njyewe ntibanyumva ahubwo baranyita ikigwari nta mugabo wagiye kurega ko yakubiswe n'umugore nta mugabo wagiye kurega ko umugore yamuhohoteye bigenda biza bityo ariko nubwo tubivuga ntabwo arwamureka tuvuga ko wenda ikibazo cy'abagore kuri uyu munsi uko gihagaze cy'abagore bahohotera abagabo aricyo twavuga kiri hejuru ariko icyo tubona ni uko nacyo ari ikibazo gihari kandi Rwamureka turimo gukoraho ari nayo mpamvu tudakorana n'abagabo gusa cyangwa ngo dukorane n'abagore gusa ahubwo dukorana n'imiryango
ni byiza cyane ko mukorana n'umuryango mu kanya kari imbere turaza kukwihweza neza nabyo nyine uburyo mufasha abagore mu buryo bwo gukemura iki kibazo ariko kuri icyo nyine waruvuze duhereye aho nyine ku bijyanye n'uburinganire hari abaca babagiriza yuko kumbure mushobora kuba mwigisha abagabo kuba inganzwa icyo none mucishura mute
nibyo hari abajya rwose ari n'ababitubwira bati mwebwe mwabaye inganzwa ariko birumvikana n'abatarumva inshingano cyangwa se misiyo ya Rwamureke ubundi nyine ni iyo mibereho abantu bakuriyemo rega niko twatojwe niko twarezwe ku mwana w'umuhungu ari we uhabwa ubwo burenganzira niwe mu bihe byahise wajyaga kwiga umwana w'umuhungu yabaga ari kumwe n'abashiki be bakorerwa bagabo ati niwe mujya gasaza kanyu nikabaherekeze umwana w'umuhungu yakuze mu kinyarwanda tuvuga ngo avuna umuheha akiyongeza undi bivuga ko ari we nyir'ububasha ubu ngubu akaba ari we uvamo na wa mugabo ufite rya sumbwe mu birebana mbese na bwa bubasha none iyo rero twigisha abantu tubigisha tugamije ikintu twita mu cyongereza positive masculinity mu masculinity ni ukugira ya migire iboneye y'umugabo nange kuvuga ngo ya kigabo ni imigire iboneye yakakwiye kuranga umugabo wese iyo tubwiye umugabo ngo mugabo reka kunywa ngo usinde wibagirwe ko ufite iwawe ubundi ariho n'abajyaga bavuga ngo umugabo n'uryo twakarya n'utw'abandi noneho mu nyigisho dutanga tukaganira tubwira abagabo tuti dore iyo ufashe umutungo w'umuryango ukawita uwawe gusa mu rugo bakabaho nabi ntabwo ari bwo bugabo iyo tubwiye umugabo ngo umugabo nyamugabo si ugenda ngo arare mu kabari si bwo bugabo bazumva ko niba umugabo yatahaga saa munani ngo za mu gitondo nanjye kuvuga z'ijoro yaraye mu kabari tukamubwira tuti ntabwo ari bwo bugabo umugabo n'utaha kare hari abatubwira ngo ni ukutwigisha gutaha nk'inkoko ubwo nibwo bugambwa bavuga ariko mu by'ukuri ndagira ngo nabumva ijwi rya Amerika babyumve icyo tuba tugamije aba ari ukugira ngo abe wa mugabo uboneye ugera mu rugo akishimirwa n'abana akishimirwa n'umugore umuryango ukaba utekanye kuko murabizi ari n'umugabo uvuga ati kera hari n'ababivugaga ko umugabo udaha n'umugore we aba ari inganzwa koko akaba yatashye bagenzi be bari mu kabari bakavuga bati buri uzamukosore umugabo ari ugukubita umugore we nitubabwira ko gukubita umugore ari ubugwari bazavuga ati mwe mwabaye inganzwa naho ngaho nibyo bibitera ariko mu by'ukuri tuba tubabwira kugira ngo umuryango ube utekanye umugore yishimire umugabo umugabo yishimire umugore abana be mu muryango utekanye kandi bose bishimye
nibyo koko ariko rero ikibazo ahanini ntikiri kuri abo bagabo kuko birumvikana ko abagabo nibo bari kubarakubitwa nibo bari kubarahohoterwa ikibazo gihagaze ku bagore babo ni kuki none abagore nabo bacyo bifatira kuko kuri uko guhohotera abo bubakanye nubwo baba bahawe uburenganzira bw'uko bashobora gufata ingingo bashobora kuba barashyitse ku rugero rumwe n'abagabo cyane uko uburinganire burahari buri ko buraboneka muri iki gihe ariko rero cyo usanga umengo bakiriye ko n'agatoke uko guhohotera abagabo abagore ni ikibazo kiri ku bagore
icyo navuga muri rusange ntabwo tubihakana ko ihohoterwa n'abagabo barikorerwa kuko hari abagiye batugana rimwe na rimwe binaterwa ni icya mbere nabanje kuvuga uburyo bw'uko bishingira ku myumvire abo bagore bagize mu kumva nabi ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ikindi akiyongeraho na cya kintu cyo kuvuga ngo ndetse n'abagabo yewe n'abagabo nk'ubu ngubu iyo tuvuze iri tegeko rihana icyaha cy'ihohoterwa mu Rwanda iri tegeko rirahari ariko rimwe na rimwe hari n'umugabo ushobora hari n'abagabo baryumva bo ntibumve ko ribareba wa wundi uhohotera akaba ati n'ubundi se najya kubibwira nde ibi byose gahunda zose ziriho zireba abagore aribo bagamije gufashwa itegeko ko aribo ryashyiriyeho ngo ribarenganure ariko mu by'ukuri itegeko rireba bose ni ukuvuga ko kuba ubwabyo batabyumva hari itegeko ririho bivuga n'ukuntu n'icyo kibazo kibaho no guhohoterwa mu rugo ntibabigaragaze rimwe na rimwe n'icyo kibazo kikaba kitanamenyekana ariko simpakanye ko rwose ndetse n'aya moko y'ihohoterwa buriya hari n'ubushakashatsi butandukanye buherutse gukorwa
bwaje bugaragaza kuko nari ya moko yose tuvuga ihoterwa ishingiye ku gitsina n'abagabo bagiye bagaragaza ko bayakorerwa ariko ugasanga ariko wenda imibare iracyari hafi gusa wenda tukavuga nka ririya riganisha ku myanya ndangagitsina iyi sexual violence iyo cyane cyane by'umwihariko twagiye tubona ko ari icyaki ari ihoterwa ryagiye rigaragara mu bana b'abahungu cyane cyane ko aribo barigaragaje ariko kugeza ubu ntibyo hakumenya ese abagabo nabo bararikorerwa kubera iki kuko hari n'ushaka kurikorerwa wenda ariko akaba atashobora kurigaragaza avuga ati ibi byavugwa he none rero kugira ngo ne gutandukira wenda ngo njye kuri ikibazo mwari mumbajije abagore ibyo bakora byose icyo mbona harimo ibintu bibiri by'ingenzi navuga icya mbere ni ukumva nabi ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye icya kabiri gikunze kugaragara nacyo ntabura kuvuga ni uko hari n'abagore bahohotera ariko birwanaho aha munyumve neza ni ukuvuga ngo hari umugore ari mu rugo ubwo burenganzira bwe yarabumenye ariko abana n'umugabo uhora umukubita ariko yageraho nawe ibyo nabyo byaragaragaye ndabivuga si ibyo nikurira mu mutwe ahubwo ni ibyo twagiye tugaragarizwa n'abagabo batubwiye nabo ndetse n'abagore barabitubwira ukageraho kubera ibyo umugabo yagukoreye nawe ukagera ukumva birakurenze nawe bigatuma wafata cya gito ukakimukubita bigatuma wamukorera n'ibindi birenze kubera ko rije rimwe na rimwe ageze hahantu avuga ati ibi ndabirambiwe ari ishavu ryamurenze ibyo cyane cyane nibyo bintu bibiri bigaragara ngira ngo n'ubu ngubu turimo gukoraho nka Rwamureke kugira ngo turebe ko bagira urubuga rwo kwiganiramo abantu bari gukora bikumira
murakoze cyane reka rero dufate ka kanya twumvirize iyi nkuru mugenzi wacu Asumta Kabuye yaduteguriye aho yagendeye umurenge wa Nyarusange
uyu mugore yafataga simenye ko aho yagiye ahubwo yaza akareba mu biraro by'ingurube ze akavuga ahubwo yamusuhuza avuye aho hantu asuhuze ahubwo ati bumezanye ko rebazashonje nkumva we agahinda karanyise amara akahinda kugwa
nanjye mudamu yarampohoteraga cyane mudamu yagize gutya iwabo bamuha imirima ya mirima wa mudamu yarayigurishije sinabimenye ubyageza nko mu saa 12 wajye kubona ukabona yigiriye ku kabari kuko yari ifite n'amafaranga nyine
aba ni bamwe mu bagabo bafashwa n'umuryango Rwamureke gukira ibikomere byabo bahabwa umwanya wo kuganira ku bibazo baterwa n'abagore bashatse ni kenshi usanga abantu bagaragaza ko ihoterwa rikorerwa mu miryango kenshi ryibasira abagore ariko Rwamureke ivuga ko yaje gusanga hari n'abagabo bahohoterwa ariko ibyabo ntibitangazwe Bwana Rudasingwa Jean Bosco umukozi wa Rwamureke avuga ko bashyizeho urubuga ruhuza abagabo bakaganira ku byabo nyuma yo gusanga hari benshi bakorerwa ihohoterwa bagaceceka bagahiza mu mitima uko bitinda bikaba byazabyara amakimbirane akomeye yahitana n'ubuzima bwa bamwe
tuya tugira ibyo twita urubuga rw'abagabo urubuga rw'abagabo rero niho baganirira bene ibyo ngibyo hari amahugurwa twagiraga bari kumwe nk'abashakanye ariko akagira n'amahugurwa tukorana nabo nk'abagabo bonyine akaba naye abagore kwa kugira ngo bya bibazo byihariye wenda bitaboroheye guhita basohora aho ngaho babivuge ibyo byose rero hari abagabo banyuzaga bakavuga bati oya ngiye ikibazo ngira nuko umugore kuba ntinjiza amafaranga atambona nk'umugabo hariho n'abagabo baterwa ihungabana no kuba ukwakundi yarezwe ko udakwiye kuganya udakwiye kurira ko ibintu byose uri umugabo ugomba kuba umugabo hariho n'abagira rya hungabana riterwa n'uko ari inshingano bategerejweho badashoboye
abagabo bahawe akanya ko kuvuga ibyabo bagaragaza ko hari byinshi byabagoraga ariko ntibatinyuke kubishyira ahagaragara ngo batitwe ibigwari
n'umugore wanjye nawe twavugaga rugo kubera ko yakundaga kugenda cyane agenda buri munsi uyu munsi akagenda ariko nge nkumva ndabyemera nk'agataha nijoro ariko naho n'abandi bagabo najya kuganira nabo nkumva ngiye kujya kubivuga mfite ipfunwe mu mirimo yanjye yose nayikoraga numva mfite ingororo imirimo nkayikora ncika intege ndakora njyenyine umugore yasohoka agenda yangize imbwa ahubwo yamusuhuza avuye aho hantu ahubwo ati bumezanye ko rebazashonje
nkumva we agahinda karanyise ariko nk'ibyo biruta ku mutima
njyewe ikibazo nagize nanjye mudamu yarampohoteraga cyane mudamu yagize gutya iwabo bamuha imirima ya mirima wa mudamu yarayigurishije sinabimenye yagize gutya ya mafaranga amaze kuyavanaho aravuga ati ubu ngubu rero nta nubwo nshaka kubana hari none mugabo kuko twakundaga gupfa cyane kuko yakundaga gutaha nijoro ubyageze nko mu saa 12 ariko none ukabona yigiriye kuko ari kuya rifite n'amafaranga nyine akigiye ku mafaranga akajya kwinywera inzoga gutyo agataha saa 2 saa 3 ariko ngiye ikintu mpfa nawe nijoro ryawe simifuza kujya gutaha nijoro ubwo mudamu arambira ati ariko ubundi urinda wabwira ngo ni ntahe ntaha ngo ntaha nijoro ubundi uranshinzwe
ihohoterwa rikorerwa abagabo sirishya ariko si kenshi batinyuka kurishyira mu ruhame nyuma y'amahugurwa rwa mureke yahaye abagabo ndetse n'abagore abagore nabo basanze hari bagenzi babo bahohotera abagabo babo nubwo bitakunze gushyirwa hagaragara
kuba umugore wa kabiri yataga umugabo mu nzu akaba yayibona saa 5 z'ijoro yinywera inzoga ati ntunze umugabo w'umusaza akamusimbuza ukiri mutoya akinywera umugabo w'umusaza akagaragara nk'igishushanyo ariko wa mugore akaba afite abandi ku ruhande ukiri mutoya
nanjye haraho namubonye umusore warongoye umwarimu kazi amaze kubana rero wa mwarimu yasanze ari wugize urugo umugabo yabaye w'imuhira umugore agenda akajya mu kazi yataha akataha ninjoro yanasinze ndetse ku buryo banarwanaga igitondo n'ikigoroba rwose bigeza kuvugwa baremera atakugira ngo induru izahuri iwanjye aremera umugore abari w'umugabo
nta bushakashatsi burakorwa ngo hagaragare umubare w'abagabo bahura n'ihohoterwa ariko imibare igaragaza ko abagore aribo benshi bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina iri hohoterwa ryayo birikorerwa abagabo cyangwa abagore ryose iyo ridakumiriwe neza hakiri kare rizana ingaruka zikomeye zirimo gusenyuka kw'imiryango ndetse no kwicana hagati y'abashakanye Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Urakoze cyane Asumta kuri iyo nkuru waduteguriye. Rero nk'uko muvyumvise kuri iki kibazo twatumiye Bwana Rudasingwa Jean Bosco wo mu ishyirahamwe riharanira uburenganire rwa MREC mu Rwanda niwe ari karagerageza kudufasha bimwe mu byokogwa mumwe bimwe muri biko birakogwa kugira ngo ibi bibazo mu ngo bitoregwe umuti araza kudufasha mu kanya yatubwire zimwe mu nyigisho baha abagabo kugira bakemure ibi bibazo atubwire kumbure n'ukuntu bariko barabafasha nabo nyene Ikino ni kiganiro gihe jambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene bari ku mirongo ya telefone barifuza kubaza ibibazo gushikiriza Oscar Oscar uraho neza
Mahoro mahoro
Murabura komeye
Ba cyabica tubashije
Eh uherereye he ka Oscar
Ukayanza
Ukayanza mu gihugu cy'u Burundi tuga ku ijambo
Yego cyo kintu nashaka kuvuga mu gukuri ibintu bijyanye n'ihohoterwa ry'abagabo birakorwa birakorerwa abagabo rwose kubera abagabo n'abantu batinya guterura ihohoterwa ryabo rigera mu mazi kubera baba bibaza ntibabivuze ngo abo tungana bo ngo zanjye mu ntwenga ngo ni mpanga saro rero hariho nk'abantu umukore ashobora kwaduka aya kandi ari mu leta bagatangira amafaranga yakiye hanyuma bifite rero aho bishobora gushika ataje ni kuvuga umugabo atuguruye igashira intambara cyangwa n'abatanga nabo nyene ugasanga ashaka nyine kwigira ingare kuko mu by'ukuri mu ngo haba mu mategeko y'imana cyangwa amategeko ya leta ubundi mugabo yategezwa kuseruka umwanya we wose mu gihe bikenewe kujya kukavuga ishyirahamwe yuko mukuru w'ishyirahamwe azaseruka umuteja agaseruka ubugira kabiri ni ukuvuga rero umugore wese usanga ariwe akunda uri kumenya ibibazo byose yobifata mu minwe kandi ugasanga ntashobora kubifata mu minwe kubera hari ibyo atabashoboye ni ukuvuga rero umusore ugasanga aguma mu ntambara z'uko ashaka kuba mukuru mu rugo bityo rero ugasanga imibanire y'abo bantu yoroshye kuko n'akandi karorero ushobora gusanga kubera ndetse n'umuntu wari karakura ari karasaza ibinuka kubera ushobora kujya guca y'ingero ugasanga uwo mukurugiri iwe amwakarasiyo nawe hari igihe atashobora kuronka uburyo bwo kujya kuyica ukajya usanga mbere mu nzu hadutse ibintu by'inkono zibiri cyangwa uburyamo bubiri bityo ugasanga rero mu nzu umugabo kubera buza hari cha na hari kubura ariyo bese bacha bayitamo kuzabica ingero bakomoka cyangwa abandi bakadasubari zamu kugira barabikoma uruhuka uko kese ni amagenda aba bijyanye n'imitungano yo mu ngo kese umugabo atemeye ngo ahebe umugore mu by'ukuri ntaheba isura nambise ko bizi ntibapfa kuyikina kuvuga rero jyewe icyo nosaba nkuraba hagati ifate haba mu Burundi cyangwa mu Rwanda hakaba amanama menshi agiva ku ngo na cyane cyane abagabo nabo bakaronka uburenganzira mu by'ukuri ko pesi usanga umukenyezi ashatse kwinjira kuko ubundi umugabo yasiba gukora icategerezwa n'amategeko cyose gukore nawe tukabuka kuko habaye umwe arenga karindwi ku wundi mu by'ukuri urugo rutarugenda nabi.
None ga Oscar kuri wewe birumvikana ko icyo kibazo kiba gihambaye ariko haba hariho kenshi cyangwa rimwe na rimwe haba hariho ubufasha urakeka ko ukumbure nko ngaho mu Kayanza hariho imbuga zitandukanye zo kugerageza kuyaga ibi bibazo gufasha abagabo ubona abagabo bose ruka muri zo nyigisho muri zo mbuga
yego bose ruka bose kuko hariho n'umugabo twashigeze kumva mu Burundi yagize n'amanyenge y'abagabo kugira abaze barashyikirizaho akaba bashyize mugabo gishyiramwe bagiye gifumutse muri iki gikorwa cya radio mugabo ntifatiye kugihumba ubu sinjye uko byagenze kuba mu cyukuri byari bikwiye kandi se kuvuga yuko abagabo bifuza gufata inka b'abagore mugabo uri kubaraba ubu mu ngo hari ibibazo byinshi byinshi ni uko gusa bakabivuga mugabo ubundi ho hari ibibazo byinshi bidasanzwe kandi uri kubanabiraba no mu mategeko iyo habaye ingorane ku buryo bageraho menga bose no mu masentare kese kiyo nkunda kubibona umugabo apfuze iyo yadindumiwe akavuga ati jyewe umukenyezi wanjye menga yifuza ko menga utandukana mu by'ukuri amategeko ntamwubahiriza mugabo umugore avuze ati jyewe umugabo wanjye ndabona ku njote ziri muri iyo menga utandukana aho baramwumviriza n'ibindi wagusumba umugabo
yego icyo kibazo turaza kukigaruka ko mukanya n'umutumire wacu kumbura dufashe kumva uburyo bakorana na sentare cyangwa inzego z'umutekano kugira ngo bashobore kuringanira bose abagabo n'abagore bakabumvira mu buryo buringaniye. Oscar turagushimiye cyane ku byumviro n'ibibazo.
Ego mugabo cyane kabisa habe imbuga nyinshi bashobora gusubiramo ibyumviro byabo kabisa murakoze.
Murakoze cyane. Twakire na Nicodème ku murongo. Nicodème urakoze kwihangana kaze neza.
Murakoze.
Uherereye ka Nicodème?
Nanjye mperereye mu Rwanda. Karongi, Karongi hano mu murenge wa Gashari mu Birambo. Nanjye kwigira ndatanga inyunganizi kw'iryo ngiryo ry'abagabo bahohoterwa. Ndatanga ingero ebyiri tugiye kuganiraho ikintu kijyanye no gusinda. Ikindi no ku mutungo w'urugo. Ahera rero ku cy'umutungo w'urugo iyo urebye ku mutungo w'urugo ugasanga ni mukeya cyangwa se ugasanga ni mwinshi ariko ntibabyumvikaneho ugasanga umwe arifuje se akaba yakwirukanamo umugabo we nanga hamwe no minsi byarahabaye umugabo aho yirukanye umugore aho yirukanye umugabo we amwirukana mu mutungo we ariko rero kuri icyo ngicyo hagakwiriye kubaho ubukangurambaga ubuyobozi bukagerageza gukangurira imiryango se cyangwa uretse ko twebwe nyine tugira akagoroba k'ababyeyi niko tukwita twebwe mu Rwanda gasigaye kabaho kagakemura ibyo bibazo ugasanga baraganirijwe rero leta yagakwiriye gufata ingamba igashyiraho utugoroba tw'ababyeyi bagasuzuma kuri icyo kibazo.
Noneho utwo tugoroba dukora gutega Nicodème?
Kuvuga ngo usugora batwa ababyeyi usanga abagabo abagabo n'abagore bashobora kuza mu iyo nama bakumva ibitekerezo by'abayobozi bababwira rero nabo bakagira ukundi babifata bakabikemura. Noneho ikindi navugaga ni ku cy'ubusinzi numvise musa naho mwabivuzeho ikibazo cy'ubusinzi nacyo ndumva gihangayikishije imiryango myinshi ugasanga nk'umugore aragiye arasinze cyangwa umugabo aragiye arasinze noneho mu gihe bakageze mu rugo nabyo ugasanga bibaye ikindi kibazo. Rero naho Leta yagakwiriye gufata ingamba ikagerageza gusuzuma ibinyobwa abo bantu baba banywa niba byaba bifite ubuziranenge, kuko twebwe inaha ngaha twenga ibintu bijyanye n'imitobe ariko ugasanga rimwe na rimwe ni imikorano. Rero hagakwiriye gufatwa ingamba hagasuzumwa ibyo binyobwa bishobora kuba byateza ikibazo mu bwonko bw'abaturage bakareba niba babimena se cyangwa bakabashyiraho n'ubukangurambaga icyo kibazo kikaba cyavaho. Urumva rero uko inyunganizi yanjye ni iyo ngiyo. Murakoze,
turagushimiye cyane Nicodème. Umutumire aragira icyo bivuze ko ariko mbere yaho reka twakire na Louis Michel. Louis Michel, majambo make ikibazo cyangwa icyumviro? Mahoro neza.
Muranyumva neza hano ko ikirere kimenyereye?
Turakumva.
Ibyo uko mbibona, mbona hari ibintu uko mbibona mbona ariko ibintu bigenda bihinduka. Ndavuga generasiyo yanjye ni yacyo. Reka nguhe, kera abagore n'abakobwa bari barakandamije kabisa ku buryo bugaragara. Urazi ko umukobwa watwaraga inda anatwara inda baragendaga bakamuroha, kandi wari muto ntihagire icyo abazwa. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ariko nanone no gutinya no kugurishana njye uko mbibona kugeza ubu ngubu mboneho kwiganzurana tukorere iki. Ubu ngubu uzarebe umukobwa araterwa inda, yaterwa inda wagura mutsinda akanyuze kumukubita mu gihe ndo akamutsinda wa mukobwa kishyire hanze ibyo kigore ntacyaba yakoze bage cyamwega muri gereza, ariko yakubiswa akanyafu harapfa kubitwa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyo urebye mu ngo ukareba mu ngo usanga abagore byaza nikuvuga ngo no, ahubwo abagore nibo babona baragiye hejuru cyane, ndetse aho umugabo atashyikira kugira ngo rero icyo kintu kizakemuke cyakemurwa n'ubuyobozi bwabyo, kuko nibwo bwaza. Ntabwo kigikiye ngo umugabo agira gutya ngo niwe shefu w'urugo, nawe shefu w'urugo n'umugore ari shefu bayobora urugo nyine. Ukabaza kugenda gutyo ugasanga bakora, ariko ni uko utabyo ubyumva. Hano mu Rwanda umugore yishe umugabo, waje kumva ukuntu umugabo yishe umugore. Ibintu nibyo ngibyo, ni ukuvuga gutyo. Nibatwigishe bashyizeho umwete bakiromandi diplomasi abaza bashona nta kuringaniye buzabaho ahubwo ibintu bizamera nawe bityo mubwiye. Urakoze wamukikije.
Yego, urakoze cyane. Ndumva ko ari nk'icyo kibazo Nicodème yavuze cy'uko hakwiye kuba ibiganiro murantunga, hakwiye kuba ibiganiro mu kibano, ibiganiro haba bitangwa n'amashyirahamwe cyangwa na Leta nayo nyine. Reka tugaruke rero muri studio, umutumire wacu agerageze kwishyura bimwe mu bibazo n'ivyumviro. Duhereye kuri Oscar Mushinganahe Rudasingwa, yavuze ikintu gihambaye cerekeye abagore usanga umengo muri sentare no mu butungano, usanga umengo nibo barabwa, nibo bitabwaho kurusha abagabo. Hoba hari uburyo mukorana n'ubutungane na sentare kugira ngo murabe ingene ubwo buringanire bwo kwibonekeza ku bagabo no ku bagore koko ku bijyanye no kwitwara canke guseruka mu butungane?
Yego, murakoze cyane. Ndagirango nanashimire Oscar ni umuturanyi ndetse n'ibitekerezo yatanze na byumvise. Ariko ndetse yewe buriya na hari i Burundi zigahunda dufite iwacu mu Rwanda naho naberega ziriyo, habaye umuryango witwa abatangamuco ari mushinga dukorana na Te International mu Rwanda, ariko na Ke ya Burundi irahari. Najya ngo nanamubwiye rwose abo batangamuco azabasure hariyo abagabo ndatwa abagabo beza nabo bumva uburinganire icyari cyo. Ubwo karagaciyemo nagira ngo nawe izi gahunda yibuke ko atari mu Rwanda gusa, ni Burundi turazifatanyije. Hanyuma rero icyo mwari muvuze kigendanye ni ubutungane se leta yo ibikora izi gahunda dufite tugenda kuri politiki y'igihugu yo kurwanya ihohoterwa ndetse no kwimakaza uburinganire n'ubwuzuzanye ngira ngo hari n'inzego zitandukanye dufite ministeri ibishinzwe cyangwa ibijejwe ministeri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango dufite urwego rw'igihugu rushinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ikigo cyitwa GMO cyangwa General Monitoring Office hari inzego zitandukanye ndetse we no kugira ngo n'umutekano ubeho nabyo nigeze kumva babigarukaho dufite gender desk ari ku rwego rwa polisi y'igihugu ari ndetse no muri no mu ngabo nagira mubwire ko ubwabyo hari ubushake bwa politike bwo kwimakaza ihame ry'uburinganire hanyuma nubwo hari aho Oscar yigeze kuvuga ati buryo iyo umugabo adahebye umugore ntaheba ngira ngo ibi byose turimo turareba iby'ubu nibyo koko irihohoterwa abagabo bakorerwa rirahari rirahari ariko tutarebye hano hafi twareba iyo tujya kubikoraho cyangwa se kubikemura tubanza no kureba amateka uko yari ameze buhari n'ibyo tujya twibaza bajya babigaragaza bavuga uburyo ihohoterwa inzego zigenda ryigaragazamo bagiye bavuga binyuze mu mutungo reka mbivuge muri makeya buryo impamvu nyamukuru y'ihohoterwa byaranagaragaye ko ari icyo twita ubusumbane bw'ububasha iyo umugabo yumvise ko ari uri hejuru ari we ufite ububasha mu rugo kurusha umugore cyangwa kurusha abantu bose arahohoterwa iyo umugore yamaze kumva ko nawe yabonye uburenganzira ko mu rugo umugabo adakwiye kuba ari we uhonyora uburenganzira bwe noneho bwa burenganzira bwe akabukoresha mu buryo nabwo butari bwo bujya gusumba uburenganzira bw'umugabo nawe arahohotera muri make ubwo busumbane bw'ububasha nibwo kibazo nyamukuru ariko hakabaho ibintu tuvuga byenyegeza cyangwa se byongera iryo hohoterwa n'ibintu bitatu by'ingenzi yewe nanashimirana Nikodemu yigeze kubivugaho ariko wenda bakira mugeraho nyuma bavuze ku kintu cyitwa gukoresha nabi ibisindisha gukoresha ibisindisha mu buryo bukabije ni ukuvuga umugore koko ibyo nabyo byaragaragaye ni umugore yagiye mu kabari agataha yasinze birumvikana ko n'inshingano yakabaye afite mu muryango atazubahiriza icyo kiba ari ikibazo kandi koko niba wemeye ko ibisindisha bikuyobora birumvikana ko n'ubundi n'imikorere yawe kuba wahohotera ntibitangaje ikindi ni uko gukoresha nabi umutungo niba wumva ko umutungo wawe umugabo adakwiye kuwubona ibyo nabyo byagiye bigaragara nabyo ukawukoresha mu buryo rwihishwa umugabo atabizi ibyo nabyo byagiye bigaragara ariko muri byose icyo tuba dukora twebwe nk'urwa mureke ni iki ni ukuvuga ngo uyu mugore arabiterwa n'iki ubikora ese umugabo arabiterwa n'iki araho rero byagiye bigaragara ko hari igihe ayo mateka twanyuzemo ndetse n'uyu Louis yari amaze kubivugaho ayo mateka twagiye tunyuramo uyu munsi niyo mpamvu tuganiriza imiryango yombi iri hohoterwa rigaragara muri ibi byiciro byombi ariko iyo turebye mu nkomoko ni bande bahohotewe kuruta abandi n'uyu munsi se tubirebye uko bihagaze ni bande bahohotera kuruta abandi usanga rero ko nubwo biriho ni nayo mpamvu mu nshingano zacu iyo tujya kwigisha cyangwa se kuganira guteza imbere ibyo biganiro tureba ba bagore tukavuga ngo mwebwe mwitwara mute noneho rimwe na rimwe rero hari igihe hari nabo bagiye banatubwira baterega hari n'ibyo bigajya gusa n'iby'abagabo nabyo ngiye kuvugaho mugore akavuga aterega nta nubwo nari nzi ko no kuba nagaragaza ko mfite ikibazo ari uburenganzira rimwe na rimwe hariho n'abagabo basobanura ihohoterwa ntabwo mbihakanye ko ihohoterwa ariwo rwose ibyo twabyemeranyijwe abagore barahohotera ariko noneho tuza gusanga n'uburyo bwo kubikemura no kubikorera narizi ukabanza ukareba ibikomoka he hari naho byitwa ku mugore yahohotewe kuko yashoboye kugaragaza uburenganzira bwe. Mbere niba yaraheragaho ngaho yakubitwa gaceceka, niba yaragiraga gavuga ati yamara gukubitwa kuba ati ntacyo ndaza nongere mushimire, niba umugabo yarazaga yatsinze umugore agakomakoma ati ngaho nta kibazo ryama neza mugabo mwiza, niba umugabo yarazaga amubwira ati ngaho ryama umugore akemera nta no gutegurwa nta kiyatsinze, kugeza kuri uyu munsi umugore akaba amaze kumenya uburenganzira bwe. Rimwe na rimwe hari naho nidukomurushyo dukome n'ingasire iri hohoterwa ririho abagore bararikora koko, ariko hari naho ryitwa ihohoterwa rimwe na rimwe ryanakozwe no mu buryo bwo kugaragaza uburenganzira bwabo kuko hari abatangiye kugenda babumenya. Icyo ni cyo twa mu buryo bw'ibiganiro ibyo nabyo tubirebaho.
Okay, urakoze cyane. Reka
mbaraga ko nongeye akantu gato. Hariho n'uruhande rw'abagabo banakubwira bati twebwe nicyo kigeranyo ngiye gukora. Hariho n'abagabo batubwira bati kera uziko twahohoteraga abagore bacu tutazi ko turimo kubahohotera. Ntabwo nari nzi ko kuba nafata ihene yanjye cyangwa inka yanjye ngo nyigurishe nabwiye umugore ko ari ihohotera, ariko twamara kubahugura abagore bati burya twarabishe. Nabyo rero ku rundi ruhande hari n'abagore ubungubu umugabo atarumva ko umugore yagira uburenganzira bwo kugaragaza ibyo bibazo, ariko rimwe na rimwe hariho n'abagore birumvikana bumvishe yanakizimbane nabi bakabyitwaramo nabi ubona bo ari kandi turabaganira
byose ni mu biganiro no mu mahugurwa nk'uko mubyita. Reka twakire na Joseph ku murongo twumve ikibazo cyangwa icyumviro. Joseph, turi kumwe.
Amahoro, amahoro Uriane.
Amahoro neza.
Yego.
Yaduga ku ijambo.
Ndamukiriza umutumire.
Harakumva.
Banze guze kubashimira igitekerezo bagize mu gushinga uriya muryango rwa Mureke. Kugira ngo ubashe kumenya ibibazo n'abagabo mu ngo bajya bagira mu bijyanye no guhohoterwa. Ubwo muri make navuga ko ku ruhande rw'abagabo kumwe baca umugani ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, noneho bagiye kujya atemba ajya muri rwa Mureke. Ubwo rero akabazo nari mfite nashaka kumubaza hagati yabo rwa Mureke na Haguruka, uriya muryango ushinzwe gukurikirana ihohoterwa ry'abagore bakorana bati ese aho ntabwo iyo Haguruka yazaba reba nabi bitewe n'uko yaba ari kwa kundi wenda bazavuga ngo umwana uri waba avuna umuyakongezwa undi. Sawa, murakoze akabazo kanjye kara.
Turagushimiye Joseph.
Ego,
reka twakire Octave amahoro neza.
Iki niyo mukiganiriyeho ahateretse hana tufite iminota myinshi cyane. Ariko ni ikintu giteye inkeke. Njyewe niga muri kaminuza, nibwo ubwuzuzanye bwari bukiza, nageragezaga kubisobanurira abantu, ariko nagumye kumva gahunda ziriho nsanga ntabwo ari zo kugira ngo ubwuzuzanye bubeho. Mu by'ukuri ni nko kwenyegeza kwihangana umugore yagiraga, kuko buri iyo tuvuze kwihangana k'umubyeyi wa kera abantu bahita bavuga ngo uzanye ibya kera, ariko njye sindi n'uwa kera. Ariko impamvu ababyeyi kera bajyaga bakubitwa, none inyigisho zaje aho kugira ngo zikureho ngo bakubitwa kwabo, ahubwo zazanye kwicwa kwabo. Ndahamya ko ubwicanyi bwinshi buri mu bashakanye, haba ku mugabo cyangwa ku mugore, buri guterwa n'izi nyigisho. Nakoresheje ijambo ryitwa kwenyegeza, sinzi niba mu Kirundi murigira gushyira makunyu. Njyewe ubushize nigeze kukivuga iki, ndavuga ngo umugabo ukubita umugore sinanamwita umugabo, ngendi n'umutegetsi nta rukiko namushyiramo. Deja yaba yarwiciriye rwose, ni ukuvuga ngo ni ibihano bikakaye, ntabwo mbishyigiki. Ariko njyewe njya mvuga buri gihe ni kuki bataje ngo babanze bagenere amahugurwa abagabo yo korohera abagore kuki baje bagahera ku bagore bakabigisha guharanira uburenganzira bwawe? Ese iyo babanza kwigisha umugabo ahubwo gutanga uburenganzira wa mugore atagiraga, kuko burya nitujya tuvuga ibi byose tujye hari ibintu twirengagiza uko dute, ni ukuri ababyeyi cyangwa se abadamu cyangwa se abakobwa muri rusange igitsina gore bafite kwihangana kuruta uko abagabo. Niko turemye. Kuki bataje ngo ko kwihangana kwabo baguhereho? Hari umuntu wigeze kuvuga mu minsi yashize ati bafashe umugozi wari uziritse umugore aho kugira ngo bawujugunye, ahubwo bawushyira hafi yaho, noneho ufite imbaraga cyangwa ubangutse muri bo asigaye awufata akawuzirikisha undi. Ni ukuvuga ngo bigishije umugore guhangana n'umugabo utarahinduka. Njyewe mbona ibintu byakabaye bihinduka, ariko ndasoza mubaza ikibazo kimwe. Ibintu byakabaye bihinduka ahubwo biriya bita utugoroba tw'ababyeyi bakongera bakabigishirizamo za ndangagaciro zabo zo kwihangana, kuko hari umubyeyi umwe wigeze kumbwira ngo rimwe yari ari mu gakoro k'ababyeyi amazemo ibyumweru bibiri cyangwa se indwi zibiri, noneho ngo bakajya bamubaza ngo se ntahohoterwa ugira mu rugo rwawe, ariko akajya agira ka kabanga k'ababyeyi ikibazo yagiraga ngo akakibwira ba nyirabukwe, noneho ngo hashize nk'ukwezi yaranze kuvuga baramubwira ngo none se ngo ntitujya tubona umugabo watashye nijoro avuye mu mupira ngo niryo nihohoterwa ngo kuko aba yagusize wenyine. Mu by'ukuri umugore ntacyo byari bimutwaye kubaka urugo rwe nubwo umugabo yagiye mu mupira, ariko bamwibukije kwicyona cyari ikibazo. Kuki bibutsa abagore ko bahohoterwa? Bategereje umugore akaza akavuga ko yahohotewe. Hari akabazo ka nyuma nari mufitiye, njya mbona mu madivorce batanga hano, njya mbona aba single mothers n'aba single fathers barebye uw'abana bishyikiraho cyangwa hari ukuntu amategeko yemeje uzarera abana. Ariko mu bihugu byacu nko mu Rwanda kenshi iyo divorce zibaye bafite nk'inzu automatique bahita abana babaha umugore n'inzu. Ese ntabwo bijya bishoboka ko umugabo nawe yavamo umurezi mwiza ku buryo ariwe wasigarana abana umugore akagenda? Icyo kibazo nabaze kukitubwira niba hari icyo baganira ku bashinzwe gushyiraho amategeko kugira ngo hari umugabo wavuze ngo abagore nabo bahabwa uburenganzira mu manza. So yes, ndabyemera rwose iyo umugore n'umugabo baje kurega ubwa mbere bita ku mugore rwose, keretse umugabo yagize abagabo benshi bahamya ko yarenganye. Murakoze.
Murakoze cyane. Murakoze cyane Octave. Byumvira ni byinshi ariko duhereye kuri Joseph avuga ati haguruka gishira hamwe rihari ni neza y'abagore, mbega ntiryo barije gutana mu mitwe na Gwamureke mu kivuze ku ikimushinga na Rudasingo.
Murakoze cyane. Ngira ngo iyo tuvuga erega nta nubwo kuriya kuvuga haguruka, uretse na haguruka hari n'indi miryango itandukanye, twavuga za profane, hari yitwa Rwanda Women's Network, hari sosiyete sivile muri rusange. Iyi miryango yacu icyo duharanira ntabwo ari umwe wagiye ku izamu rimwe nk'udajye kurindi tujye gutsindana. Yaba twebwe Rwamureke ntabwo turi aho ngaho ngo tuvugire abagabo gusa, turavugira turaharanira ku ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ryimakazwa mu muryango. Ndetse yewe buriya nahaguruka iyo uvuga ntabwo ivugira abagore gusa, ahubwo ikirimo gukora nayo irareba ku neza y'umuryango, kandi ivuga ibigaragaza ishishikariza abagore kumenya uburenganzira bwabo ari nabyo. Kandi ibi byose nagira ngo Oriane tubyumve ikigamijwe, biterwa byose bishingira ku mateka. Amateka yabayeho umugore igihe cyose igihe kinini yabayeho, navuga ko yahejejwe inyuma, nta burenganzira, adafite ubwisanzure yaba mu muryango we cyangwa se mu muryango mugari muri rusange. Aba rero nayabwire ko mu gukora ari haguruka ari Rwamureke ari n'indi miryango yewe ikora ku burenganzira bw'umugore n'ubw'umuryango muri rusange, twese duhuriye hamwe muri sosiyete sivile. Ndetse buriya tugira n'umuryango na Umbrella iduhuza yitwa Profame twese hamwe. Mukwira ngo icyo twumvikana mu mikoranire n'ukuzuzanya ni hehe wowe ukora ku gihe gice ndavuga ku bigendanye wenda na ikiciro ni ukora ku bigendanye n'uburenganzira nanjye nkavuga nakora ku bigendanye no gushishikariza abagabo kugira imyitwarire iboneye mu mikoranire yacu turuzuzanya ntabwo umwe ahagaze ukwe ngo ndahagarara ukwe duhangane ahubwo twese turebera hamwe twavuga ngo twahuriza hehe
yego ariko n'abaciriyemwo kuco Octave avuze gihambaye cyane kuri we abona yuko amateka ariko ahindurwa mu buryo budapanze neza avuga yuko nubwo ariko harahinduka ibintu avuga ati sinze ko ari we yoba yagize analogy avuga ati umugozi wakuwe umwe ubushigwa ku wundi abona yuko mengo hariho ukuntu umukenyezi wewe ariko arahabwa uburenganzira bwinshi cyane ariko ko byari bikuye yuko umugabo ahubwo aba ari we yigishwa kwifata neza no guha uburenganzira uwo mukenyezi kugira ngo bize bihurira hamwe uko kugerageza gutorera umutsi ibibazo kuri mwebwe mubona yuko biriko bigenda bihura canke haracariho uko kutaringanira neza aho usanga umenga umukenyezi niwe usanga umenga bandanya guhabwa uburenganzira bwinshi muri ibi bihe byanyu
ngira ngo wenda gusubiza ikigi kinini nayo mpamvu yigeze kuvuga ku kirebana n'icyo twituruga rw'abagabo ngasoye n'inyigisho muri rusange zitangwa n'imiryango itandukanye ndetse yewe na leta ubwayo no kuvuga ko ntabwo rega turacyarwana uriye impinduka zifata igihe birebye ubushake bwa politiki bashyiraho ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ndetse uretse no mu Rwanda no ku rwego rw'isi icyari kigamijwe ntabwo byari ukureba umugore gusa icyari kigamijwe byari ukureba ngo umuryango ni hehe wakungukira kurutaho mu Rwanda ariko mu Rwanda ibyakozwe na za politike zitandukanye ari politike ya agenda ari politike igendanye no ku n'iteko ari amateko agenda hano icyaha cy'ihohoterwa nta na hamwe ushobora gusanga hagaragaza ko byose uwo bibasiye ari umugabo ahubwo bigaragara ko uwakoze icyaha ni nayo mpamvu no muri za raporo zijya zigaragara yewe na polisi y'igihugu ishyira hanze uzasanga n'abahanirwa iki cyaha cy'ihohoterwa tuvuga ishingiye ku gitsina ntabwo ari abagabo gusa n'abagore barahanwa ahubwo ikibazo kiriho n'inyigisho zitangwa ni ukumvisha abantu ko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ntabwo rije rireba umugore gusa ngo kumuteza imbere gusa ahubwo ndi ihame rireba umugabo n'umugore rireba umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa noneho ubwo imbaraga zishyirwamo akaba ari ukureba ngo mbese mu mateka yacu ni hehe hari ibyuho ni hehe hari ibibazo twakemura niba bigaragara ko umubare w'abagore batagiye mu mashuri ari wo munini ugereranyije n'uw'abagabo niba bigaragara ko umubare w'abagore bagira uruhare mu nzego z'ubuyobozi ari wo mutoya ugereranyije n'uw'abagabo niba bigaragara ko muri za raporo zitangwa abagore ari bo bakubitwa abagabo ugereranyije n'umubare w'abagabo abagore ari bo bicwa benshi ugereranyije n'abagabo bicwa icyo gihe bita biguha ishusho nk'aho yaho washyira imbaraga mu bukangurambaga ariko ntibivuze ko iki cyiciro cy'abagabo gishyirwa ku ruhande izi mpinduka rero uko zigenda ziba nibyo bituma rimwe na rimwe na wa mugore avuga ati ya buryo ziko kuko nakandamijwe nanjye leta iranyumva reka nze nanjye mve hanze nanjye ngerageze nanjye nkoreshe uburenganzira bwanjye uko buri akaba n'ababukoresha nta bibiri niyo mpamvu twavuze ko ibyo biriho ariko si uko leta mu by'ukuri yirengagiza ko nicyo cyiciro cy'abagabo bahohoterwa noneho akaba n'ikindi cyane wenda nasorezaho icyo bavuze cy'uko umugabo atagaragaza iryo hohoterwa akorerwa imbuga z'abagabo tuba tubwira abagabo tuti bagabo niba umugore aguhohoteye ku mutungo niba yakugiriye nabi niba yakwimye ibyo kurya nk'uko bigeze kubivuga niba se ataguha uburenganzira mu rugo akita ku mutungo kuruta wowe icyo gihe ukwiye kugaragaza ibyo bibazo n'ubu ni ubukangurambaga bukora bwo kubabwira ngo namwe mfite uburenganzira bwo kugaragazaho ibibazo biri kandi leta ifite rwose inshingano yo kubukemura ibibazo byabo nabo
cyane gose ni nayo mpamvu twafashe ino saha yose kandi turabikora kenshi tukagarura iki kibazo cy'abagabo bahohotega kuko benshi baravuga yuko kitavugwa cyane tuko turaje ku musozo w'ikiganiro turafise Jonas na Thomas ku murongo Jonas mu masegonda make ikibazo cyane cyumvira
ah je cyari cyumvira ati mbo nibaza yuko abo bantu bavugira abo bantu uko bahohotegwa nibaza ko bavugira abantu batuye nko mu bisagara kuko akeshi utariya hari abantu babirimizi ngo muri make ku bantu bose je ndiko ndaraba barahohotegwa abagabo barahohotegwa n'abagore nabone nabone barahohotegwa urumva rero hari hakenewe impanuro muri make kuko abantu barugurugiye kubabwira ngo iby'amategeko abenshi usanga batazi gusoma ibintu by'amategeko ntibahita ngo babyumve neza ahubwo bumva gusa ahubwo impanuro z'umuntu uwo ari we wese aje abagana bahanura nko ku ikosa ririya na ririya niko narinda
ego ni nayo mpamvu duhamagarira canke nabo batumire bacu akenshi bahamagarira abantu kuja mu mashira hamwe umushinga nahe Rudasingwa yavuze nk'ishira hamwe rikorera no mu Burundi no mu Rwanda gitwa abatanga umuco hariho abaremesha kiyago ngaho ku mitumba akenshi ni nabo umuntu akwiye guca yitura mu gihe abatumva amategeko canke atumva uburyo yorondera ubufasha Jonas turagushimiye cyane reka twakire na Thomas ego Thomas ku murongo masegonda make ikibazo cyane cyumviye
ego murakoze
hama neza duzijwi
ego nariko ndavuga nti ndakunze kubona mu Burundi aho merereye abantu bitwa abadamu bakunda guhoza abagabo babo bizanye nyumabaye nka misanteri baduhura umusuzugura akamutesha agaciro no mu bantu ku buryo umugabo atajya mba bagifite mu rugo ini nacyo gikunda gushyika n'amafaranga iyo umugore rifite akajya nkana akadandaza agatera imbere ko mbura umugabo ntaba ari we ariko arabikurikirana ngo bitere imbere nk'uko nawe ariko aratera imbere agacyura bikaramusuzuguza rero navuga ati nakunze kubona amashyirahamwe hariho n'umupasitori yigeze gushinga ishyirahamwe riharanira agateka k'abashinga ntahe ariko naryo ntirigeze ritera intambwe mu Burundi rero ikintu natuye kubona nibwo hari amashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi kuko nabone barahohotewe ariko rero abagabo nabo iyo bahohotewe birafite ikibazo cy'uko abagabo twama twihagarara ko tukanka kuvuga ibyo abagabo barahohotega muri rusange umugabo kenshi ntibemera kubivuga kuko umenga n'akamaramaza ko umugabo ahohotega n'umugore ibiriho rero navuga nti amashyirahamwe arakwiye gushyiramo ingufu cyane akwigisha agahimiriza n'abagabo umugabo yoba abona yuko abangamiwe akagira aho yivugiye amashyirahamwe akamufasha kuko amaze kubona n'abagore bica abagabo babo urumva nk'aho ibiba bigeze ku ntambwe ndende urumva hatabaye kujya barahimiriza abagabo kubahuka icyo abona kutagenda neza akazishyira abona
urakoze cyane Thomas ego urakoze cyane Thomas birumvikana reka duha akajambo ka nyuma mu tumire wacu umushinga ntahe Jean Bosco Rudasingwa kumbure anahanure n'abagore abakenyezi kunyifato zabo kuko twatangiye tuvuga yuko hariho ikibazo cy'uko abagore bahohotera abagabo babo umushinga ntahe Rudasingwa
urakoze cyane nashimira n'abavandimwe ibitekerezo bagiye batanga icyo navuga muri rusange bagiye nabo bagaragaza ko ko ari abagore bakora bahohotera abagabo babo ibi umugore bamaze kuronga umutungo cyangwa wabonye akazi icyo nagarukaho hari naho ngira ngo binaterwa na kamere muntu ibaho ariko hakabaho n'uburere nabwo umuntu atakwirengagiza niba warakuzura umwana watojwe kubaha no kwitwara neza muri sosiyete n'ujya no mu rugo uzakomeza utyo n'ukuru ufite uburere butanoze nabyo ntitwabyirengagiza kurugera no mu muryango nabyo ntibizabura rwose ibyo ntabwo ni mu mpanuro twatanga muri rusange nuko kugira ngo umuryango ube utekanye ari uko uburenganzira bwose bwakubahirizwa
urakoze
tujya tugira kitwa umugoroba w'ababyeyi
yego murakoze cyane gose mushinga ntahe Jean Bosco Rudasingwa wo mwishira hamwe gwamureke mu Rwanda ku byumviro byawe n'imfashanyo kugira ngo abagabo nawo nyine bashobore guringanizwa baronke uburyo bwo gufashwa mu ngo zabo. Ndabashimiye mwese mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, mugire umunsi mwiza na weekend nziza.